It's a boy 2 to 3, man. Excuse
me. Stories are life, zina eza kafanya mtu akue solo. Nangoriza life, zina eza kafanya mtu akue long gone. Nadai nitoke block, mziki antakisikike hadi London. What they talking about? Mina shindo wana banja, what they don't know. My life's a movie, nakuja na ma chronicles. Amigo DJ Afro, nikanda za cinema playing like a live show. All that I've been through, wezi fiti mashu. Kuna siku nilisema siezi skiza fake news, yeah. Acha wabonge, wabonge adi wachoke. Siko idhaa kama stories za pake. Kichele boys, minataka niomoke. Mboka mboka na nadai nikuwe kuote. Kuna lampi zilichewe kwa ma hostel. Zikaenda kukindiwa kwa ma wholesale. Sitafadhali hizi sites uzitoke. Jumini gwangina na chill na kina jonte. Na kaini mwere siezi mwacha ndo waende. Asake dengu juna mdepa na mchele. Stories are life, zina eza kafanya mtu akue solo. Nangoriza life, zina eza kafanya mtu akue long gone. Nadai nitoke block, mziki antakisikike hadi London. What they talking about? Me na shindo wana banja, what they don't know. Boka ndo order kwa hizi treats atu hizi sleki. Kichele mwuk niko idana taka pake. Mini slanga na kipendo nite gana. Wingman number 7 kama saka. Mindo upita na madasta ni rap hama fala. Very rare kunikosa na wajanja. Saja menilinda toka nkiwa youngin. I have a destiny and nadai nikuwe something. Domini sina na nafanya dambi nyingi. Na bleske roma kila time before ni dishi. Stories are, stories are, stories are. Stories are life, zina eza kafanya mtu akue solo. Nangoriza life, zina eza kafanya mtu akue long gone. Nadai nitoke block him, ziki antakisikike hadi London. What they talking about? Me na shinda wana banja, what they don't know. My life's a movie, nakuja na ma chronicles. Amigo DJ Afro, nikanda za cinema playing like a live show, yeah.